kidiangari kamaru nitogothie thina wakwa nigukwira nitogothie dingetora itare muka nitogothie akioha meri gwagithie kuraitoe ngeigua ta ndaciarwo ringi ngirugwiti ndimucokagiria ngatho hindi ciothe niandigeire Oh, he can't, I need to go eat, okay.